kunaninisa samionge koyo chama epacha isikasika samionge sina raha nimekukaribisa
vimundi tage chunya ingena heri vimundi tage chunya jopera seri vimundi tage chunya ingena heri vimundi tage chunya ingena seri
anadice kade toka kwa magengeng nikamshow jela misirudi tena akadai kunishika kwa makende nikamshow guy chunga yoni ndenga ndo nasema tatoka mapema if I love a lady manonya sai motela sura Beyonce to peri makena angeni se notice ah, bebo iberna yo I'm rolling with niggas that call plugs how far I'm rolling with ladies that say skirt not scarf iwalo dendi ni walo ikilala kwa mungware itakuwa kilalo rangi kaya cocaine dendi very ok akuna kayo moshe idware kaya kose fanya fala pote mosta iwo it is such a chote, it will be so
cute. Vimundi tage chunya ingena heri vimundi tage chunya jobera seri vimundi tage chunya ingena heri vimundi tage chunya
nyako, skin idwaro kodana de awinja can I see you this Monday, magida tuko tuwa wili no agida I swear ni lecha na kina DJ si wapati peace mina peace my reporter niko na war within your peace ili nitoka players ni wengi isi ni soka plus kaza slim isi ni zoza yona text yangu I'm outside siwezi kuruka misi masai I promise ni lecha kina sasha wakisema na wajua wanajishasha niko mta squeeze tuna make money aduane nyane ni cheng money unajua mbizi ni pay Monday na si unajua mbizi usipe ane
vimundi tage chunya ingena heri vimundi tage chunya jobera seri vimundi tage chunya ingena heri vimundi tage chunya usipe ane kwani hauoni uspike honi abebo chunya donge odi uspige hodi kwani hauoni uspige honi abebo chunya donge odi uspige